yande joni to min tay sappo je studio kalangu habaruje fulfulde habaruje fulfulde semana amar jangantong kori janyalle modon ndiyan juwonde mawde tobi hanke do galle nyemey wadi du kondam bonandaji kewdi nonni faware jondu kondam faabaade himbe dille wambe e der sahara o enda faaba on don na yaha no wada wakati allah yewtere me en garta do filla bonandaji ndiyan wakati ko ndiyan dam mayuno no kuje kewde il dia kulle kewde na galle nyame kam yewtere men pendi do kor jan hirti e modon gallur nyame ndiyan tobi hanke de endan tobo mango sanne jamma on enda won ko ndiyan dan tobi du dum waddi ko farjo ni bonanda wadi fara ar himbe hewbe dum bonnani dum en enda der gallu nyame dum waddi ko ndani farjo ni ko ndan ndiyan dan nati no kuje kewde fa kebe en pamen nokku nokku to dan yeyni Umar Hamman famina en
jamma hanki o toban waɗi fa millimetereji hemre e chapanɗe tati e jeenayi woni ko toɓi ley gallure nyameden ɗum waddi bonandaji kewɗi nder bangeje filiɗe ɗen fof bawaɗe e laabi fuu ndiyam ɗan nyami ɗum kanƴum waddi ko lumo jamaje tendeje kewɗe ndiyam ɗan dillidi e mun kamɓe gineji lumoɓe nder lumo katako ngon du gollirɗe gom nanti ɗuɗɗe toɓan ɗan bonni ɗum misali suudu o neppu ndu e gollirɗe gom kisayi bonanda ndiyam ɗam o bonanda ndiyam waɗi ko suudu télévision mawdu ndu Niger taƴi sigilaji muɗum gam suudu to habaru hokkete ɗon toɓan ɓam mawi ɗum ɗum waɗi duuɓi joni ko gallure nyameden toɓo ndiyam no nyama ɗum ɗum du bonandaji kewɗi ɗum waddanta himɓe gallure nden e arduɓe gallure nden gayi ɗum haɗa ɓe wadde golleji maɓɓe
non wonten haɗa filla ko ndar télé mawɗo ni mo leydi Niger ni tawama nden ene kay ko ndiyan ɗan naati ton enɗan nokkuje gollirɗe enɗa ɗum waɗi hono golle ɗen enɗan darake illu hanke nde enna ɓe keɓa golde golle maɓɓe no woɗiri ɗum waɗi ko faro joni bandimi Adama Dawaci yeeyi ton enɗa o yeeyi Saydou Ousmane horejo ORTN on enɗa haalanimo wiɓe koƴƴi laabi kowata ko télé on waɗa golle mum fa wooɗa en ketti noon nane
depuis 8h
illuyande jeetati noon subaka ɓaɗagal wirisir on wuddu télévision mawdu du watti golloɓe ko wattataɓe holli habaru on ɓiɓɓe leydi Niger tawi dande sahel kay fuɗɗi wattude andinore nden himɓe télé sahel ɓen ɗo no koƴƴa moota gonduka e guineji lobbi ja PK5 heɓa kolla himɓe habaru on illukan tiɗi golleje muɗum gam guine ɗi fuu no tawa ley moota kam miɗen mbawi hollude nimɓe du wonno watte fum wa ana ni ba wakkati durwo on jii durwo gon to wonno waɗa amma fuu miɗen kolla ɗum ndenne Allah e majjum min keɓan guineji amin ɗi min ƴewtinoɗi fa woɗa min kolla du habaruji ɗin nimɓe fuu
et on va diffuser normalement les émissions
o won Saydou Ousmane horejo ORTN ɗum wona woddu radio e télévision mo leydi Niger to ndiyan naati hanken e dow filla ƴuwan nden enɗan bonanda lawol gondu konɗan waɗi subaka o enɗan na mbiyan du konɗan ni waɗi keña subaka to enɗan leydi Benin to wiyete okun fou to enɗan le commune mo save Benin ton en ɗum du konɗan ni fottere kam waɗi hakkunde hono jirji ɗum woni lano jokkamete ka jirji ka leydi Benin gonka no yakkoto nu hawroyi e fawre joni du konɗan kar mawɗo mo leydi men Niger wiyeteɓe Africa Salam on enɗan kandu tawi no fondi lume nder majjum waddi ko fawre joni ni hono habaruji min keeɓi ƴuɗi to ministére hawjindir reedi leydi Benin ɓe mbini hono ɗum ɗon noni ko waddi ɗum hon nokku to laawol ngol han tawi moota darake fa jirji o witto ɗon enɗa won to bonanɗo o waɗɗon ɗum natnir ɗum fotti nder majjum du konɗan himɓe nayo won ko ɓe mbi won ko maayi joni caggal majjum du ari kew tawa ɗon enɗan boni balɗe tati ni enɗa nder balɗe tati cakkitiɗɗe enɗa ni wonno ko faware joni du konɗan ni himɓe ko watto hemre sappo e jeɗɗon dillo wonɓe leyɗe e leyɗe ndenene kay du konɗan ni yiita faaba du konɗan nder région mo Agadez dow ɓundu wasandu gam batte faaba onda no yimɓana tender ɗon endan ɗum du wona kiloji hemre capanɗe jeego hakkunde muɗum e faware joni du konɗan wuuro Agadez gon hooreɓe département mo bilma ka e gonno gaɗa ballaga o endan hawtade e faware joni gattol junngo OIM fedde leyɗe duniya hawjinde filla dilla wamɓe ɓen endam préfet mo département mo bilma mbiteɗo Fatoumi Boudou o wi'i e dow filla majjum ko hono faro joni no o wi ɗum enda ko waɗi ko e ɗum heewi hannde ni ɗum dilla wamɓe ne yiiye wakkati fo kam woni hawjum joganoɗo on endan o yaari caggal Allah e lewru sumayer ndu enda yiilaaru ndu heewa sanne seeni kettine nanen préfet mo bilma mo tarnan fude Ahmed noddi e calalol landi
yaadu sila 3 jours
dum wadi joni balde tati ko dillo ambe leede yaade leede sappo jeetato be wittino be njoppi den gondo do inde fedde leede duni hawjinde dillambe ne noddi kan wi kan ibe jidi mballagam dillambe leede gonjoppama do lawol min dum mi ngatti loreji didi do inde mabbe hojjabe waddabe dirko ko be njeyi e kojjalo mabbe den be potti e loreji didi gattudi dillo ambe leede gum ko be njii sogeji kawjidi filla denago den fu be njippi ben don be doggi sappo e jeetata ben warti chapande jeenayo e dido be fune be ko jama be gaddama nokkure to dillam be leede yaade leede e nyippinte to de goto mayi der mabbe kengano ONG Carpat nobdi kan e be joye jangal bel ma fotti dillam be leede yaade leede gom yoppabe do law der mabbe rewbe jeetato e sukabe famarbe tato do yaade lereji seddane be garti rambe dirku
awana préfet département mobile manoni balde der faware joni e der majjum waddi ko faware joni sen jeewi hara fille ko dartoni hono jahal den endan kanyun kan en kala hala mudun dilla wambe leedi warre leedi dun du konna joobe leede men balebe afrique yatto enda leede erpo wadebe dun waddi ko faware joni du konna ni lawol nanin latingol hadino dum e le duubi jabbi di enda den ne ka juude avril 2016 warde hande hono himbe keme keme non woni ko himbe o yi em kanyun e horebe leedi niger faabi e le sahara on enda se ketne nanane mitedo giseppa le le prêtre la tire kanyum woni horejo OIM jodi dal le Niger tarnan halde makko
depuis avril 2016
ello le lewru avril min poddi gollal pabaake dillambe leede balebe yaade leede touba kobe be der warde hande min godana dillambe leede keme jeego o ko fedde duniya hawjinde dillambe leedi faabi yaade sogeje hawtade e horebe dum der jeddir wittinde min nanani nimbe chapande jeenayo e dido amma kengal la sara misali min kebi habaru nim laso e joyo wabbe be wittinobe dum gon njoppi le tende don du far hedde ashigur dirko yade shigidin fade far libinon min anda kwadi dilabbe duudi jondo dum woni don tiida non wittorade del terne
c'est le désert qui sont très difficiles
sene ngoni faar jondo fila dilla wambe leede leede be enda ni der sahara leede niger waddi ko fa hande subako enda bandimi goddo ye janti no wi hono député ja region mozender do fila majjum dum ko non ko yi sabuni faar joni shitu mamman won ko wete kango député on enda o wi ba ko tawa laabi don sare ko darna illum me dum nan de sappo je ko hatto dillan dum enda wadde o wi hada dum woni dum tokki faar je dum wada en kettinomo wakkere mo habibu garba landi
d'abord l'immigration là c'est de deux catégories la
ummotoɓe leyɗe eno paa leyɗe tubakoɓe no cefe ɗiɗi no woodi jehoɓe libi jawtira leyɗe tubakoɓe no woodi du tokkiroɓe leydi algérie jaha leyɗe tubakoɓe himɓe tokkirtana ɗo gam lawol gom gol fedde CDAO darni wi'i ko himɓe leyɗe tawaɗe nder fedde de no bawi jehi garta caka leyɗe mum'en ndenne hegaki himɓe ɓe kaɗe tokkirde ɗo amma deni iɓe burto leydi meɗen ɓe tokkirtana laabi ɗi andaka sanne misali leydi zender tomi ɓuri andude ndegon saɗornam ko firtata haaju ni woni no waɗa himɓe no dilla ndegon du suuno jawdi ni woni no waɗa iɓe dilla leydi zender ɓuri himɓe neɗɗo wawa waɗi yaadu kiloji joyi hi ay wurogo gesa mabɓe ɗuuɗa ɗeɓe godi ɗen du mawna non fuu fa heƴƴoro himɓe fuu ndenne hana ɓe giɗu dilludu dun non amma ɗum tirsunino he mabɓe gomnati no he bawɗe mum fuu omo tefo walliroɓe iɓe he wallirde du amma koɓe gaɗi fuu ɓe bawa humti haaju himɓe ɓe
la plus belle fille ne peut donner que c'est cela
nawontirtoenna maradde konnani dental janguinoɓe wonɓe cause niger e sinaseb waɗi hono subaka o hendan ni batu mawɗo jooɗo kala hen to suudu hono faaro joni ustn nondu konnanni ɓe anniye kene ɓe gaɗa non ɗum hono l'école mo suka famaɗa kote jardin d'enfant ka noon koɓe gaɗa subakoɓe tawi nokkurne nsogey no nangui nokkure nde fo ɗum du wonana e dow filla ni hono ko darto gouverneur région enda mo maradi zacary oumarou kañum woni ko hooƴi laabi wiide haɗyi hono fa hande himɓe ɓe gara ɓe jooɗo e le lekkuliji ɗi enɗa fa ɓe kaɗa sukaɓe janggoɓe enɗa jande muɗum en dow filla ɓe mbiya ɓe gaɗa hawride tama kamɓe janggoɓe to konɗan ɓe mbi hawride nden ɓe gonɗa ɓe gadɗuno gam batta ɓe keɓa koɓe kaal dow filla ko darto murtere jangguino koɓe kooƴi laawo muɗum fuɗɗude keñal nde faya balɗe sappo e go'o ɗum konɗa wonno koɓe kaal dow muɗum keɓiɓe yeɓe gaɗo wi batu mabɓe hono yerno mbirumi noonni fa waɗa jondu konda ni si en koƴƴini fille ko dartono fijoji pirto balli du kondan na tawa ara filla latol bal pelle burtude leydi Niger do filla burgol wawde do inde leydi fu den ne kay dum woni hore majjun du kondan dum fuddam illu wana han do enda galle nyeme kany e der leydi men Niger ali nyallino e noy wonna wada
latan e bal didi gada der nyalane laso e nabere asawi bitti do o ton arlit do law latul bal pelle burdo dirde no latan den timmirini chaka urana e olympic fc urana watti go'o olympic hebay watti chaka as nigelek e akukana as nigelek watti go'o akukana hebay watti latan de deto cottinama gan hokkude mena e fedde leydi Swaziland lawol latude latol bal mabbe goldu no tawa der sigila subade pelle nato wande der latol bal mawdo kawrando pelle leede Afrika burde wawde hitane duubi ujunaji didi e sappo e jenayi kenga latande tati gada no de timmirini do nyamay chaka AS Sonidep e AS Douane AS Sonidep watti go AS Douane wattai chaka USGN e AS Fan USGN hebi jalorgal do AS Fan idi e go Tommaradi chaka Jongorzo FC e ASGNN wala gattando bandu handen AS Police latidan Racing Sahel Sporting Club du latidan Tagour FC
Studio Kalangu
der gallu nyemey
do Radio Alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere enay FM
do Radio Amfani
lamba hembere FM
Mainasorua
do Radio Mangari
lamba chapande jenay e jey tobere go FM
Birningaure
do Radio Marhaba
lamba chapande jena e joyi tobere go FM
Dolvel
do Radio Gorwal FM
lamba chapande jena e joyi tobere go FM
Sai
do Voix de la Tapoa
lamba chapande jena e jenai FM
Mayai
do Radio Anuri
lamba chapande jena e jenai FM
Tamaske
do Muriar Karkara
lamba chapande jena e jetati FM
Buza
do Radio Takarkara
lamba chapande jena e jenai FM
Magaria
do Radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
Studio Kalangu yadu leydi Niger
Studio Kalangu
yerno mbirno min no yewtere meden pindino hande no ndare e gardo filan diyan tobuna hanken do gallure nyeme do endan kany e ko fili dum hanken de won ko ndiyanda tobiji wonde do kayre won arandere mawne de nyeme hebi kano won kayre yonde endan de wardi e fawar jondo ko na pewol ne wardi du konda e bonondaji nokkuje kewde der wurugo enda se en jeewi har luma jamaaje ko tawado enda arrondissement dida bole gallu nyemey debbo godo e der rewbe latibe kulimu en boni wadi ni en sede do majjum haali o wi ndiyam dan yaadi e kulantaje mabbe fu adama dawaaji kam wadi yewtarde
lo était venu en force
ilan dan wari rana sembe dan iwana hardo bononda mawdo dan wadi dan nati fader cuudi amin wakati min burtino sai min gi'i dan wuboyi are himbe tawabe der lumugo sukabe nati no poda no burtina de no gadda yasin no desa subaka o neddo mabbe fu wari tefi arem der amin wala kebudo mabbi hiterem do min bali miden dari he koode amin wala no min gada jawdi wondiraabe amin diyan no don no dillida dum de gonga min bawa dari miden gi'a idan yada he mayri wakati mu babe gidino warde be bawa gan lawol wala biyan debbo gom jippa kina golle kan he gorum wala to be natira baade na ko be yeñi kogol baade gol ko be nati min noddi sapeur pompier gam be gara be pabo himbe be gari amma wala ko be gadi gan dum buri sembe mabbe sukabe amin gom no tawa do suudu wala to be jipporo dum huljini min sanne wobbe mabbe dan dilli diibe wobbe du na ko weti ko be kebi be jippi jemaaje hana nokku to lumo wade non dum lawol diyan de darode diyan dan fu kewi do dan tokkirta irni wadi fu mayde heppata jawdi himbe du halkan denne gomnati no hani ƴewa no wadani himbe be yeso amin ilan dan doofi bitigal gom wala ko dan acci fa do dan hewti amma yettore Allah de neddo walli goddo Allah du walliran
sans grâce à Dieu l'eau était rentrée jusque là c'est Dieu là quand tu viens au secours de ton prochain lui aussi il te vient au secours
non wontir do yewtere ndiyan to budan do na gallu nyeme do won do farjo ni habaruji meede fulfultili hande eden ela jom kamule de hewtene jango to nanto keddi habaruji dimi gaddanto dum keddi jam are waddude ballamu e mi hora wito assalamu alaikum balento jam wadi
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum